alina omukisa buli atya Mukama atambulira mu makubo ge.
Yita Katonda wange,
kubanga onoolya emirimu gy'emikono gyo, oliba wa mukisa era oliraba ebirungi.
Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike,
yita Katonda wange,
ninanwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndinasinga manyi
Katonda. Yita Katonda wange,
is my defender, we waba numba kwe mpita.
Katonda wange,
Mungu mpamanyi, ayi Katonda, oh. Lunolutalo lwendi mkwetaka wukumpanirira Mukama, sitani akute kanisa ajiyuya yuya, oh. Balimu masoke bafuka mide, bakuba maviva kwera vide. Ebirowoozo bibali kubugagabuka, obutalina faida yadde. Abamu gye bajja obugagga wabuzaabuza naye. Senjagala bubo ayi Katonda, sitani tajja kunfukamiza. Obugagga bwe bwabyoya otokanga bisanja, ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba. Chemba mpereza omu Katonda wango omu kuru yeye katwanira.
Ebizibu
bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike,
yita Katonda wange,
ninanwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndinasinga manyi
Katonda. Yita Katonda wange,
is my defender, we waba numba kwe mpita. Jagala nkusinze nga go watonda go wabumba. Mama wanga nga gambenga tibuli chimochi singa. Uli Katonda munene newe wataba mmere, ndiba mulamu bwe wagamba. Ugalulira mikati ngobula muna buwayo jali. Nsinze omuna nti kubane mesa kwempita dadi. Teri mulala gwendi wabyange yenna, oyo yamanya byenkola. Yampa yankunganyiza obugagga obutalina buyinike. Sitani mulimba, ebibye biri mu katemba. Omutima gwe gwashuma, alabika talina magumba. Sinzomu Katonda wange ali mukuru talimba. Mukama wange byonna bisinga. Ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike,
yita Katonda wange,
ninanwanira atalina kiso kyatya. Ononkola kinga ndinasinga manyi
Katonda. Yita Katonda wange,
is my defender, we waba numba kwe mpita.
Yita Katonda wange,
Mukama Katonda nkwebaza okununulanga. Nikusinza nememe yange yonna obutaweramu. Nawayo omwoyo gwange siri kusula. Omutima n'omubiri gwange biri kusinzanga. Nkozesa kyoyagala Tata siri kutenguwa. Nasigaza kwesiga kwe Mukama atajja kujulukuka. Bandeta kama tanta bajja kusanuka. Bakimanye nti kolinga lwazi tosobola kusirituka Mukama. Musingo lusozi Sayuni, oh, 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 oh. Yamanyiwe ndiba,
yamanyiwe ndiba.
Oyo Katonda ataleka bana bekulya butanga.
Yategeka bikola
kwensaba buli kyange nalungamya.
Yamanyi bwe ndiba,
yantegekera byenkola byonna.
Yategeka byenkola.
Katonda omulamu ataleka baana bekusaanawo.
Yamanyi
bwe ndiba,
yamanyi bwe ndiba.
Oyo Katonda ataleka baana bekulya butanga.
Yategeka byenkola.
Eka kwensaba buli kyange nalungamya.
Yamanyi bwe ndiba,
yantegekera byenkola byonna.
Yategeka byenkola.
kusa.